This is the African Music Mix on the Voice of America.
From Toronto, shake it, yeah, nothing like it, go. This time that you're feeling, you know, we've been slow. But the one shall I go change you things, so. Hey, hey, I've been over changing the one. Change is always constant. Oh, yeah, change your style and change your pattern. See, if I never make ya, hey. Something wants to happen, oh, and it's something I cannot tell you. One touch them, one do them, one follow them. To be sporting, to be giving other people what they want to. Cause I know you know, so this is the life show for show. You know, be any mini money more. From Ghana or from Toronto, shake it, yeah. Nothing like it, go. This jam that you're feeling, you know, be peace, so. Cause for the one can I go change the thing.
Board for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Why, Music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
No. African Music Mix, right here on the Voice of America.
moyoni natoa picha na mwana baba taifa kashika kichwa anasikitika
anasikitika
kama kifimbo kunonechea East Africa na mwana nasemeza sisi sauti yake inanikata
anasikata
na mwana siasa na wasiwasi ameongopa na mwana traffic inasimisha dereva kutoa rushwa na mwana nyuma leto kweli na mwana center na mwana filide na ilia pesa Jennifer na mwana mwanga tukikisha karata shamba na mwana mshamba analizwa na yule mjanja na mwana selelo sundana kitoa roa gonjwa na mwana mama huruma na toroda kabla hajaombwa na mwana raisi mkapa tujiutumia taifa na mwana sela lewe tunga luge lio tumika kapiga mwana na wasi mshikadao usanzima na mwana hake soma sana na kata kulima
Zikito kijemelea mamtoni Wasani kumiliki magali nyumba za kulala tusioni Kakazaji bila mkwanja ukishia njimbo kapuni Na wamziko na nemeka msania na hali Na mwona mdosi ananambia toka ligonge kwa kimia Jauta takumi Na mwona promoter mkoa kijaribu kulibuni Na mwona iskosi na doda yenye chatla kwa tuni Na mwona JD ya kiwakilisha kwenye kora Na mwona lugi ya kiofia watichwa utaku mchora Na mwona wasani wa changa kujali kuchati mpipora Wakongwe bado Toto nikishindwa nitumie mpira wewe
of America's news are now at the tip of your fingers. Find everything at www.voaafrica.com, the trusted source for news and information.
Aita chimbiti koni na wali, biasa la kemaso age biati meni koni na wali sala mutera sala ngu balusa na miambi. Si wali na duape, ni la famiti koni na kena genzoni, koni na tomba wali ni le mumbe ni ndero zanada. Aye Marguerite ma gwenzoni mama akasenge so di dunia.
Oh,
baba o banga chike kereke na famia tomba dona dati moye polele na iwa o yango mama i baba o walai kulingi sini kuwilanga di wali milanga ni kulingi walanga timbo yanga suwa yelengo mahalo wa o kiamba o yelengo ma
Tastier recipe around the African music mix on VOA.
and cooling down the day. The African Music Mix on the Voice of America.
Kina mama mpo. Ni pararira si pararira.
The African Music Mix. The best African music is right here.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية
brings a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Johnny, let me kiss. Zunga kale chabe wai.
Ni wapusai usayesa kumukongeleza usayonda iwe usasilai bati eve eve sayonda uyu joni mwendipo ni wapusai usayesa kumukongeleza usayonda iwe usasilai bati eve eve sayonda
Johnny pamagelo sapema banga muchezese bwanji salema akaona mini skate ni shambo vuta kupuluputa afuna chekututa muzangani mwamena naitahila enzo vele la jona kamnyengelela waliponze Johnny enze kujela koma enze kujela manje mzanga hine anasila kusilila tumanga senze ohina Bati yangana Johnny Enzo mutumfia Chepe, chikani choina
Uyu choni mwendipo ni wapusai Usayesa kumukongelezai Usayonda, iwe usasilai Bati eve, eve sayonda Uyu choni mwendipo ni wapusai Usayesa kumukongelezai Usayonda, iwe usasilai Bati eve, eve sayonda
Meloni chochenje la njimambara Chikwani sakukoni ingana mabwana Wapanga bizi shuwa na wanjito Iye imwe chale tavuto
Ma doctor bonze mwe babuziba Na manesi bonze mwe babuziba Akamba uzasila iwe uzasila Bani jefe siji onda
Uyu chone mwe nipo ni wapuzai Usayesa kumukongelezai Usayonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
Uyu chone mwe nipo ni wapuzai Usayesa kumukongelezai Usayonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda Uyu chone mwe nipo ni wapuzai Usayesa kumukongelezai Usayonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda Uyu chone mwe nipo ni wapuzai Usayesa kumukongelezai Usayonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
Johnny pamagelo sapema banga muchezese bwanji salema akaona mini skate ni shambo vuta kupuluputa afuna chekututa muzangani mwamena naitahila enzo vele la jona kamnyengelela waliponze Johnny enze kutiela koma enze kutiela
manje mzanga hine anasila kusilila tumanga senze ohina
Bati yangana Johnny Enzo mutumfia
Chepe, chikani choina
Uyu choni mwendipo ni wapusai Usayesa kumukongelezai
Usayonda, iwe usasilai Bati eve, eve sayonda
Uyu choni mwendipo ni wapusai Usayesa kumukongelezai
Usayonda, iwe usasilai Bati eve, eve sayonda
Helo ni chochenje la njimambara Chikwani sakukoni ingana mabwana Bizi shuwa na wanjito Iye imwe chale tavuto
Ma doctor bonze mwe babuziba Na manesi bonze mwe babuziba Akamba uzasila iwe uzasila Bani jefe siji onda
Uyu choni mwe nipo ni wapusai Usayesa kumukongelezai
Usayonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
Uyu choni mwe nipo ni wapusai Usayesa kumukongelezai
Bati eve eve sayonda
Uyu choni mwe nipo ni wapusai
Usayesa kumukongelezai
Usayonda iwe uzasilai Bati eve eve sayonda
Playing music commercial free on your favorite radio VOA Africa
From Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on the Voice of America.
Sapeto, and a bee. ka kodi koka nasima topo nasima sose beto na lupa melambae ka uba odi bolae Pela petto e debbi da codi tocca la sima cumare la sima wasa petto nagnolo me lambae caudue e wala mamu yenga bunya mene onongo ribu meo di pane mamona coase ne wala mamu yenga bunya mene Nasikane Nasikale na kusila momoli bukimba Nasikane Nasikale na kusila momoli bukimba Nasikane 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 na kusila momoli bukimba Nasikane Nasikane na kusila momoli bukimba Na bula nende wanje uma wasano mbati benaye Nyola nje mwino itabalika Nasuwa nende wanje uma wasano mbami amboye Nyola nje mwino jona lipama Nasikane Nasikane na kusila momoli bukimba Nasikane Nasikane na kusila momoli bukimba Nasima kumae nasima wasapeto Ende pi kakoti